sawa mulindwa tukakase abatulaba lero tumukwano kwange nawe bwana mantala onkole ebinji osanye kusasulwa buna abakumpanya okutakwebaza wa mulindwa tukakase abatulaba leero tumukwano gwange nawe bwana matala twala ndiyo ndakabaseyi onyanjule funa kuchitibwa nange yesa wa mulindwa tukakase abatulaba leero.
www.mp3ugandanmusic.com